falling out with my beautiful girl. My big boss Julie Kisangani. I'm in love for nataka ni kupepe kongoni. My baby boo kongoni. Jaka na kuweke kumugongo. My chibu boo kumugongo. Nataka unipepe kongoni. My baby boo kongoni. Jaka lompeke kumugongo. My chibu boo kumugongo. I said kubebe gongoni. Sitaki ukuweke mbali nami. Kwenye kigeti hani kakaribu nami. Wakikuhomba show taja maswali kali. Mapenzi lako na nipa kizungu zungu. That's why I go call you muzungu. Damu mechamuka mpaka kwenye rungu rungu. Sheri guza kwenye rungu. Kukupata wena shukuru Mwenyezi Mungu. You lady kukua wangu. Mchezo kwenye godoro bilo chungu. Zimata ni kwendeshe tarati. I say girl, tarati, boo.
Dobadia na we.
Nataka ni kupepe kongoni. My baby boo kongoni. Jaka na kuweke kumugongo. My chibu boo kumugongo. Nataka unipepe kongoni. My baby boo kongoni. Jaka lompeke kumugongo. My chibu boo kumugongo. I say gongo gongoni. Nyonga Mr. Bamboo.
Nawe
nga Mr. Bamboo, yeah. Nyakola nyafuna yegwe my sabu.
My sweet lady
sabu, yeah. My baby boo, my muzabibu, my ikibubu. If you hate me, jaku kwanzimbu.
Jaku kwadalu.
Jaku kwanzimbu. Mina kupendaka, mina kutakaka. Na kwaminiwe, sita kuhetiwe. Unataka kani kukeleshe. Girl kingere, 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 kingereza. You know I love you, I can't hate you. And as you gotta do, I do it for you. My sissy, my heartbeat. So sweet like chocolate. Mpaku donati, weku yokati. Utamu mesidusi wakise sigare eti. I say girl no sigare eto. Nataka ni kupepe kongoni. My baby boo kongoni. Jaka na kuweke kumugongo. My chibu boo kumugongo. Nataka unipepe kongoni. My baby boo kongoni. Jaka lompeke kumugongo. My chibu boo kumugongo. I say gongo gongoni. Nipepe kongoni. Gongo gongoni. Ni kupepe kongoni. Mama sita, mita kupenda paka mwaka elfu sita. Mia sita, mito katuka waitu meyarita. Sita juta, ugonja kukubana minja dakitari. Ukini heta sama kwenye bahari. So sit sit kama sukari. Nalikiyo shira lamba sukari. Na pesi yo mutema na galeka kweleka. Bate sipanji mbaleba bali mchuhika. Siri mugaka bante deko upambe. Mbeka vajulira jazi kunduka. Mkuyo ya mvuli anko mkuyia. Sete wesi kwa hoto njika mpita dia. Nange we kudamu wanji my dear. My sweet dear. Nataka ni kupepe kongoni. My baby boo kongoni. Jaka na kuweke kumugongo. My chibu boo kumugongo. Nataka unipepe kongoni. My baby boo kongoni. Jaka lompeke kumugongo. My chibu boo kumugongo. I say
gongo gongo ni rita nawe teka wogu.